so wewe.
Kuna madanga mjini ila bala siwewe.
Uamuzi bora lofanya ni mimi kuwa na wewe.
Kama sio wewe, ni bora niwe mwenyewe.
Kwanza waweke karamu, tuime tucheze. Tulitunywe tujigaragaze, hadharani tuweke.
Pacha wangu wa upani, elewa ni wewe. Shida zangu zako zangu, mzigo nipeni utweke. Tunapokezana
ukilebewa, mzigo na upokea. Pamoja tunapambana, ukipata na mimepata.
You my guy, you are my charge. Siwezi kukusaliti kisa mtaji. Na yathamini mahusiano yetu. Na mumba mumba ya linde.
And I won't write his will until they all fall off. Ukidondoka na dondoka na wewe. Cause if you ain't got love, then what do you want?
I'd rather
kuna mapaka mjini ila mama siwe.
Kuna madanga mjini ila bala siwe.
Uamuzi bora lofanya ni mimi kuwa na wewe.